We're going to make a prayer in this place. We're going to pray that the Lord will manifest himself as the names that he manifests himself in. This night, oh Lord, we want to know you.
Now you make a nekamaba. Neno lako kuliko upanga. Kuwa nawe hakika baraka. Na ujulikane kama Baba. Mungu wangu, Baba yangu, na ujulikane kama Baba. Utupae na kutimiza haja. Na ujulikane kama Baba. Mungu wangu, Baba yangu, na ujulikane kama Shalom. Wewe chanzo cha amani yangu, na ujulikane kama Shalom.
Ajukale kama Sabaoth.
Mungu wangu,
Now,
shabuye hatua zetu sote na ujulikane kama Emmanuel Simba na ujulikane kama Simba. My God, my God, my God, my God, my God,
we are going to declare him as the great God.